Ne jowinjo magwa kamora mora ma untiere, amoso ne okure midhiambo mar sabato ne. Wagoyo ne jachwech ma nyasachwa erokamano nikech oloso thuolo ma jaber machalo kod kama. Mondo mi wayudre studio mar milambo ka mondo wapuonjre kuom wechene. Wechego machutho to nyasachwa ondiko e ndiko mare ne miyowa ngima. Kaka pile mawuoyo kodu ne an owadu Charles Agwenge. Kendo kawuono wan e studio ka kod owadwa, ang' noul nyinge, iluongo ne
Jacob Ochieng Arua.
Erokamano machiegni Jacob. Kapok wachako tabro kwayo owadwa Jacob mondo otelnwa gi lamo mondo mi wapuonjre kuom wach Nyasaye.
Erokamano, walamo. Jachwech manyalo gik moko duto, yai mar Israel, tie mari osenyisore e ngimawa kod odhiamboni, miseritowa ka waringo gigigo makier kendo podho, kawalawo mondo wakel wachni kotenore gi studio marwa miluongo ni Milambo FM. Wan ka midhiambo ni Nyasachwa mondo wachni makelo ngima ochopne jowinjo kumoro amora ma gintie. Ma timore nikech dwaro mari, yie mondo kawachako Nyasaye tibed kodwa kotenore kod weche midhi chiwo ne jotichni kata ne jotichwa Nyasachwa mondo wechegi odonje dhor chunywa konywa. To ichiwnwa gi mana kokalo kuom Roho. Kamoro amora ma ng'ato ka ng'ato nitiere gi chandruok tiyi kod wach madhi wuok kotenore gi studio mar milambo ka, Nyasaye okel gweth kendo okel konyruok ne jalno mowinjo. Tie mari mondo onyisre kochakre sani nyaka ang' watiki mana kuom yie nying Ruoth Mesaya.
Amen. Erokamano. Wadhi kawo thuolo ni mondo wapuonjre nyathi Nyasaye e weche moko mowuok e ndiko mar jachwech. Thuon wach ma wadhi puonjore kuome kawuono en dwaro mondo loch Nyasaye obedie, kata seeking the kingdom of God. Ma en wach ma wagombo mondo wawinji matin, nikech ka chieng' moro Mesia wuoyo ma wadhi some buk moro mar Mathayo 6, West 31, West 32, West 33, kod West 34, to wadhi winjo weche moko kaka ndiko mar jachwech wacho ma miyo wang'eyo gima onego wadwar. Kisomo Mathayo 6:31, to ndiko mar Nyasaye wacho niya,
ndiko mar Ruoth Nyasaye kawuoyo to wacho kama, to chagi 31, owacho, "Emomiyo kik uparru kupenjru ni wabiro chamo ang'o, kata ni wabiro madho ang'o, kata ni wabiro rwako ang'o. Mago e gik ma joma kia Nyasaye chandore kadwaro. Un to wuonu manie polo ong'eyo ni onego uyud duto. To mokwongo dwaruru mondo loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu. Kuom mano, kik uparru kuom gik ma kiny notimre kiny, nikech kiny nobed gi mage iwuon. Odiochieng' kodiochieng' nigi chandruok ne moromo."
Erokamano. Mana kaka wawinjo kuom kaka wapuonjore, wasewacho ni topic marwa en seeking the kingdom of God, kata dwaro mondo loch Nyasaye mondo obedie. Yesu ka chieng' moro wuoyo to wacho niya, ni kik koro chunywa chandre. Ojiwowa ng'ato kod ng'ato ne wan kik chunywa chandre ni to koro kawuono ne wanacham ang'o, kata wanamadh ang'o, kata waburo rwako lewni mage. Uwinjo gik ma Yesu wacho mondo kik chunywa chandre negi. Kendo konowa ni gik machalo kamago, jok ma chunygi chandore negi, gin jopiny, jok mok ong'eyo dwaro mar Nyasaye. To ganda ne mong'eyo dwaro mar Nyasaye, to mano gimok onego chand chunywa. To gimonego chand chunywa monego wadwar, en owacho niya, ni to dwaruru mokwongo mondo loch Nyasaye obedi kod adieri mage duto te, eka gik muwinjo mudwarogo ibiro miu. Kar gima duong' maduong' maduong' monego oganda Nyasaye omanyie moloyo en ni loch Nyasaye mondo obedie. Loch Nyasaye ni wasebedo kuopuonjore ka jawinjo kuom kinde machien kanyo, kendo nwalero adieri ni puonj mwasebedo kuawinjo kipuonjo ji kare ni ji biro dhi dak e polo kare en puonj mar miriambo. To puonj mar adier en puonj mar dwaro mondo loch Nyasaye obedie, nikech loch Nyasaye ne emwapuonjore ni biro chopo kinde moko ma Yesu Kristo wuon biro bedo ruoth kendo biro telo ne ji e piny ka. To kata kok mano, to kinde biro chopo ma Nyasaye wuoro biro bedo jatelo kuom piny duto. Mane momiyo uwinjo ka ndiko puonjowa niya, to dwaruru mondo loch Nyasaye obedie. Yesu ka chieng' moro puonjo to kono joga ni un ka koro ulemo to lemuru kama, ni wuonwa ma e polo, nyingi mondo mi luor, lochni mondo obi, kendo dwaro mari mondo otimre e piny kaka timore e polo. Koro oganda Nyasaye kata oganda jo Kristo, seche te gima onego wakuong wadwar en ni mondo loch Nyasaye obi. Mano e gima idwaro mokuongo. Ne wach ni ka useketo mese mowinjore gi loch Nyasaye mabiro, to gik modong' ibi mednu ameda. Nyasaye wuon ma e polo ong'eyo nodwaro gigo, ong'eyo nonengo rwakru, Nyasaye ong'eyo nonengo chiem, Nyasaye ong'eyo nonengo bed ni uninde e udi, Nyasaye ong'eyo ni joge ok onengo rikech. Gigo te ong'eyo. Omiyo oganda Nyasaye ndiko wacho ni koro mago gik ma ok onengo chande chunywa, mago gik ma koro ok onengo wabed kwaluor. To gima onengo wadwar ni loch Nyasaye mondo obedie. Miyo ang' nwafwenyane ber mar dwaro loch Nyasaye mondo obedie. To wachak wasome ndiko moro mar Jorumi 8:18 mondo wawinj bende kaka Nyasaye puonjore kodwa, kaka ndiko puonjore kodwa, gino momiyo loch Nyasaye en gima nyaka wadwara kabisa kendo gi nengo matut ahinya moloyo kaka wadwaro mwandu mag pinyni. Winji, Nyasaye konowa niya, ni un chunyu kik parre ne gik ma kiny, weuru kiny, kiny no biro rito kiny. Mano e gima nondike Mathayo. Kiny biro take care of itself. Wan wadwaro mondo loch Nyasaye obedie. Ji mang'eny, dhano pachgi chandore ka gimoke masiche mag pinyni. Gik moko ma tindo tindo kuom Nyasaye, dhano kaw gi gibedo malich kendo gimoko kuom dhano, kendo gimiyo dhano chalo gima ne obadho. To kisomo buku mar Jorumi 8:18, to ndiko mar Nyasaye wacho niya,
wiye malo ondik ni duong' mabiro.
Amen.
To aneno ni masira mwaneno ndalo gi tin kipimo gi duong' mapok oel mwabiro yudo.
Amen.
Gik moko duto mochwe rito kogeno ahinya mondo Nyasaye omi nyithinde ofwenyre. Nyasaye nomiyo gik moko duto mochwe obedo kayiem nono, ok nikech dwaro ne, ok nikech dwaro gi giwegi, to nikech dwaro ne owuon.
Wegi kanyo mondo matin nyathi Nyasaye dhi basome kidhi mbele. Ndiko wacho niya, Nyasaye wacho ni to aneno ni, mano yin Paulo wuoyo, aneno ni masira mwayudo sani tin kopim gi duong' malich mwaburo yudo. Kare gimomiyo idwaro mondo loch Nyasaye obedie ni oting'o duong' malich, oting'o gima lich moganda Nyasaye buro yudo. Kendo Nyasaye nomiyo gik moko te obedo kayiem nono. Gik ma e piny ni adiri king'iyogi, to gin gik moko ma kata in iwacho ni ok gibeyo, wang' nyalo nenogi, to gin gik maonge kod geno. Nikech kata dichok ibed jachok mwandu, dhano osechoko mwandu maromo nade? Jok moko osebedo gi mwandu mobedo momewo, machalo kaka kata Bob Kolimo gene mane jatend Safaricom. To gikone, sama ne kansa nege ting'e ni mwandu ne ok nyal konye, nikech gigo koro ne ok nyal, ne en gi chiemo moromo, ne en gi lewni moromo, onge gima noonge go, to ne gigo nok nyal konye. Nang'o? Nikech gigo Nyasaye nomiyo gibedo kanono. To nitiere duong' mabiro ma kikeno kuom sani, kigeno kuom duong' no, kendo kidwaro mondo loch Nyasaye obedi kit ngimani, to duong' miwinjo no biro. Ndiko wacho ni akidhi mbele,
to ne nitie geno ni chieng' moro nogony gik moko duto mochwe mondo kik gibed gi gik, mondo kik gibed gik matow.
Amen.
To giyud thuolo maduong' ma nyithind Nyasaye nigo.
Mano e gino maduong' ni Nyasaye nochano mondo gik moko te, sani wan gi gik matow, gin gik marumo, gik maonge kod nengo. kane nitiere gima idwaro mondo loch Nyasaye mondo obedie. Nikech gik ma dhano koro neno, gik ma wamanyo, gik ma chando chunywa, nyathi Nyasaye, gin gik marumo, gin gik matow, gin gik maonge kod nengo. Nyasaye noketogi kamano mondo dwaro machielo obedie, mar dwaro gik ma mok tow. Kata kidwaro mwandu, to dware mwandu mok tow. Ma emomiyo kare dwaro loch Nyasaye mondo obedie. Nikech nitiere gima ber ma loch Nyasaye bedo go. Ndiko wacho niya, loch Nyasaye biro gi gik mabeyo. Som ndiko.
Wang'eyo ni nyaka chil kawuono, gik mochwe duto chur kendo neno rem, mana kaka dhako ma muoch kayo. Ok mago kende, to wan bende wachur eiwa wawegi ka warito mondo Nyasaye olokwa nyithinde.
Amen.
Komiyowa thuolo chutho, wachur kamano kata obedo ni Nyasaye osemiyowa roho kaka mich mokuongo mar gweth mwabiro yudo achien. Adier, geno ema ne oreso wago. Ka waseyudo gima wageno yudo, to koro ok wanyal wacho ni wan gi geno, nikech ere kaka ng'ato nyalo geno yudo gima oseyudo.
Wewe ema ne kuma nadwa ne somi gike. Kiwinjo ndiko, Nyasaye wacho niya, kata obedo ni nosemiyo oganda ne nyaka teko mar Roho Maler kamano, to gino momiyo pod idwaro loch Nyasaye mondo obedie en ni pod wachur. E kinde ma wantiere ni, pod pek oingowa, pod nitiere gik mang'eny. Nyathi Nyasaye, nitiere gik mang'eny moganda Nyasaye kale mapek. To nitiere gima berie moloyo mane wachako ndiko no. Wacho niya, ni wang'eyo ni masira mwakale, pek mwakale, kech mwakale, duk mwawuotho, ni kipimo gi duong' mwabiro yudo, to chal ka gima gik mwakale gin kayiem nono, gin gik maonge kod nengo. Mane momiyo kare ndiko cha ne jiwowa ka Yesu wacho niya, ni weuru dhagoru gi gigi, dwaruru mana mondo loch Nyasaye obedie, to gik muneno thaguru mudwaro mang'eny gi biro betie. Nitiere ber mang'eny mar dwaro mondo mi loch Nyasaye obedie. Nyathi Nyasaye en kod ber mang'eny, en kod gik mang'eny moting'o. Ma emomiyo kwapuonjore kuom dwaro mondo loch Nyasaye obedie, to winje matut, nikech oting'o ber mang'eny e iye. Sani wanyalo dwaro gik ma sani, migori gi ng'ato kilaro mwandu mag pinyne, to gikone be yudo ketho, to be mwandu go chak dong' mana kanyo. Koro gimomiyo nigori malong'o onge, nikech ionge ngima mochwere. To ka wadwaro mondo loch Nyasaye obedie, mondo chieng' moro Nyasaye oket loch ne piny ka, to wan gi geno maduong'ie moloyo, nikech nitiere gima berie moloyo. Miyo wasome buk mar Jokorintho mokwongo bende ariyo, ang' ne wasome kamano, wawinjie gik ma ndiko mar Nyasaye jiwa godo, weche moko mantiere kanyo kuom duong' mabiro, kuom loch Nyasaye mabiro, ni to ting'o nwang'o. Jokorintho mokwongo 2:1 wacho niya,
2:1 wacho ni kuom wiye malo ndik ni wach man kuom Yesu mani ogure msalaba.
Amen.
Kuom mano, owetena, kane abiro iru mondo alandnu wach mopondo mar Nyasaye, to ne ok awuoyo gi weche mamit kata gi rieko matut, nimar ne aketo chunya mondo ka an kodu to kik upar gimoro amora mak mana Yesu Kristo.
Koro mana kaka Paulo wuoyo, Wesa 6 wacho niya,
Wesa 6,
amen,
rieko mar Nyasaye.
Suma.
To kata kamano, nitie rieko ma wapuonjo go joma yiegi otegno.
Amen.
To ok en rieko mar pinyni, kata mar jotend pinyni, nikech gin to lochgi osechako rumo.
Amen.
To rieko ma wapuonjo en rieko mopondo mar Nyasaye, mapok ofwenyore. En rieko mopandi ni ji, mane Nyasaye osechano nwa chon, kane pok ochwe piny, mondo wayud duong'. Onge kata achiel kuom jotend pinyni mani ong'eyo rieko no. Nikech ka dine bed ni ging'eye, to dine ok giguro ruodh duong' e msalaba.
Amen. Wawage kanyo. Nitiere rieko. Paulo chako kowacho niya, nabiro to ne ok apuonj kuom weche mag piny, to napuonjo kuom rieko moro mopondo. Koro wacho kuom rieko no niya, ni winjuru rieko ni en rieko mane Nyasaye chano chon mondo ganda Nyasaye oyud duong' debed ni joloje mag piny ni ng'eyo to dok giguro Mesia ndiko wacho ni nikech gito lochgi osechako rumo piyo piyo nyathi Nyasaye kiwinjo kaka ndiko wawuoyo to ndiko konwa ni nitiere rieko matut mane iwuoyo kuome mar loch mane iwinjo ka ndiko Yesu wacho ni to dwaruru mokwongo seek ye first the kingdom of God kwongo dwaruru mokwongo mondo loch Nyasaye obedie nikech loch Nyasaye en gima nochan mondo mi oganda Nyasaye obed kod duong' adwa ni mae mawach mondo wawinji ni to ber mane mantiere loch mamiyo nyaka wadware mokwongo kare nitie gima lich iwinjo gima Muma nowacho ni joloje mag piny loch gisechako rumo ndiko chak wacho mar ariyo ni a to nodwaro mondo oganda Nyasaye obed kod duong' duong'ne mabire emwano wapuonjre mos mondo wang'e nikech en gima piny osenywando kendo ji pok nofwenyo duong' mabiro mandiko nowacho ni to neno masira mwakale sani thin malich kipimo gi duong' mwadhe yudo duong' mabiro e lochne mwadwa ni mondo wang'e miyo kisomo buk mar fweny achiel wes ang'wen to chako wuoyonwa be mana kuom wechegi mondo wawinje matut dwaro mar Mesia kod ogandane gima miyo nyaka wadwar mondo loch Nyasaye mondo obedie en gik midono wawuoyegi dhano dwaro mondo odag manyaka chieng' mane gima wagombo kendo kata kinyalo go kura kiwuoyo kod dhano tikonoge ni uparo ni ang'o ka Nyasaye ogolo nu e piny ni to de piny bed maber ji wacho mana ni kogolo tho mane gima de ji kwongo goye kura mokwongo kogolo tho tiende ka ng'ato ng'e ni ok onyal tho mane gima lit ne ji ng'ato ywak ochich ni kotho to odhi we chiege ma jaber mago wasewinjo ka ji wacho ni mane gima lit ne odhi tho to owe chiege en mane gima lit ne ng'ato be gima lit ne odhi tho to owe mwandune mane gima lit ne ng'ato be gima lit ne odhi tho to owe nyithinde mane gima lit ne gik malit nyalo bedo ne ji to ndiko mar Nyasaye wacho ni mago gik ma kik wadwar mokwongo to wakwongo dwar mondo loch Nyasaye mondo obedie nikech loch Nyasaye oting'o gima ber oting'o gima lich miyo kisomo ndiko no to wacho ni fweny achiel wes ang'wen wacho ni
an Joanna
amen
andiko ni kanyakla abiryo mag jo Kristo ma e piny Asia kawacho kama beduru gi ng'uono kod kwe moa kuom Nyasaye mantie kendo mane nitie bende mapod biro kendo moa kuom roho abiryo manie nyim kom duong' ni
amen
kendo moa kuom Yesu Kristo ma janeno mar adier mane okwongo chier oa kuom joma otho kendo ma jatend ruodhi mag piny
amen
oherowa kendo osegonyowa kuom richowa gi rembe omiyo gi rembe
wewa gi kanyo mondo matin idhi somo wesa uchiel
yeah.
Ndiko wacho niya ka koro Joana ndiko osemiye teko mondo mi ondik wechego to owacho weche moko madongo kuom jal miluongo ni Mesia owacho ni en emanobedo kaka jal mokwongo wuok e dhi tho ng'at manokwongo chier nonywole mokwongo to luonge ni en e jatend ruodhi mag piny ni te en jal moseherowa kendo osemiyowa wawuok e richo ndiko wacho ni akidhi mbele wesa uchiel
mi omiyo wadoko oganda ruodhi matiyo ne kaka jodolo mag Nyasache
amen
kendo wuon mare duong' kod teko obed ni nyaka chieng' amen
omiyowa mae wach mana dwa ni mondo wawinji to kanoselwarowa kod rembe to nolokowa oganda jokeruodhi kendo jodolo matiyo ne Nyasache duong' kod apako dogne ma nyaka chieng' amen some wesa abiryo wach moro kadwa weyo
neuru obiro gi boche polo
amen
kendo ng'ato ka ng'ato nonene jogo mane ochuowe nonene kendo ogendini duto mag piny nobed gi kuyo nikech en
winji Yesu biro kendo diko wacho ni samo biro to onge jal mok dhi nene kobiro e boche polo wawuoyo kuom lochne madhi gurore nyocha wasepuonje ka mowinjore maber ni Yesu dhi duogo mondo odag e piny mondo obed ruoth e piny kendo mondo otel ne piny mane momiyo ndiko wacho niya en jatend ruodhi mag ang'owa mag piny Kuru ndi winji kandi ko wacho niya obiro peyo kata jok mano chwoye be biro nene mi chunygi nobed malit kendo gine yuagi nikech ma e jal ma owuoyo kuome. Obiro to nitiere gima osetimo ne oganda ne madwa ni mondo wawinji kuom jok madwaro mondo loch ne obedie. Fweny na bich Wesaboro. Kuom jok madwaro mondo loch mar Mesia obedie, ndiko mar Nyasaye wacho niya.
Abich, Wesaboro. Aboro. Kane Nyarombo okao kitabu kamano,
amen.
Gik moko ang'wen mangima kod jodongo piero ariyo gang'wen go nopodho piny e nyime. Moro ka moro kuomgi ne nigi thum kod tewni mag dhahabu ma ubani upongo. Tep ubani go ochung' kar lemo mag jonyasaye. Negiwer wer manyien niya, in ema iwinjori kao kitabuni, mi iketh kido modinego nikech in ema ne onegi, kendo rembi ema ne ing'iewo go ni nyasaye ji, moa e dhoudi duto kendo mawacho dhok duto kendo moa e ogendini duto kod pinje duto, ne itimo gi oganda joka ruoth matiyo ni nyasachwa kaka jodolo, kendo ginibed jotend piny.
Mae wach mana dwaro mondo uwinji nyathi Nyasaye. Sama ne Yesu otho, mano ng'iyo oganda kod rembe mokelo giri Nyasaye, nong'iyo gi ok ni mondo mi chieng' moro gidhi gicham ngima mochwere polo, to ndiko konwa ni nong'iyo oganda kod rembe mondo mi jok moyie kuome to ketgi jodolo to moko kuomgi oket ruodhi mondo gibede jotend piny. Oganda Nyasaye iiko ne duong' malich mar tayo piny kata mar telo ne piny ka gin kaachiel kod Yesu. Mae wach mane miyo ka Yesu wacho niya, ni dwaruru mondo loch Nyasaye obedie eka gik mineno modong' gi notimruok nade, nomiu. Kwasedwaro mondo loch Nyasaye obedie, wasebedo gi teko mag bedo nyithind Nyasaye mane wasomo kucho. To Nyasaye ketowa ruodhi, jok moko kuomwa oketo jodolo mabiro tiyone kendo mabiro tayone piny. Mondo mi loch Nyasaye obedie, Yesu nyaka bed gi jok mabiro konye tich kendo jok mabiro konye mondo ta piny. Mae momiyo Nyasaye dwaro ogandane moluok kod remo mowal mokel machiegni mondo mi chieng' moro giyudre e tich mar bedo jodolo kaachiel kod bedo jotend piny. Mane momiyo ndiko wachonwa ni ber mondo wadwar loch Nyasaye mondo obedie. Wiye ok bi wil mokasomo Johana mokwongo 3:1 ka wawuoyo kuom wach ni nyithi Nyasaye, to mondo wang'e ni ka oluongwa e tich mar jachwech mondo wabed joge, ok onego chunywa chandre ne gik matow, to onego wadwar gik masiko manyaka chieng', gik maok tow, gik ma ok kethre. Mange gik monego wadwar. Mano bende kaka Nyasaye dwaro. Kisomo Johana mokwongo 3:1, to ndiko mar Nyasaye wacho niya, owadwa kiseyudo.
Mano era maduong' manadi.
Amen.
Mawuoro osenyisowa kuom luongowa ni nyithind Nyasaye.
Amen.
Adier, wan nyithinde. Gimomiyo piny ok ong'eyowa en ni piny kia Nyasaye. Osiepena, kata mana sani, wan nyithind Nyasaye.
Amen.
To kaka wabiro bet pok ofwenyore. To wang'eyo ni ka Kristo ofwenyore, to wanabed machal kode. Nikech wananene kaka ochal. Ng'ato ka ng'ato man gi geno ni kuom Kristo pwodhore owuon mondo obed maler.
Kuro, wawandiko. Indiko wachonwa niya, ni kata mana sani wan nyithi Nyasaye. En mane kaka waburo chalo chieng'no ema pok ong'ere. To waburo chalo gi Kristo nikech wananene kaka ochal. We akonie kaka waburo chalo gi Kristo mondo ji ong'eye. Somna buk mar Fweny 1 cha. Wadhi mondo ji ong'e kaka Kristo ne chalo. Mondo wang'e ni waburo chalo kamano nikech ndiko konwa ni waburo chalo kode kaka ochal. Kisomo Fweny 1 no, Wesapar kod 3 wacho niya, mae kaka Kristo ineno kaka chalo, kaka oganda ne bende biro chalo. Ndiko wacho niya,
to e dier teini go ne nitiere gimoro machalo dhano. Ne nitie gimoro machalo dhano morwakore gi kandhu mochopo nyaka e tiende piny.
Amen.
kendo otweyo kore gi okanda mar dhahabu.
Amen.
Yi wiye ne rachar.
Wiye ne rachar.
Ka yie rombo.
Ee.
Kendo tar kape.
Amen.
Wingene to ne liel kaka ligek mach.
Wange to ne liel ka mach.
Kendo tiendene ne pakne ka mula mosepuodhe gi mach.
Amen.
Duonde to ne mor ka pi mawuo. Ne en gi sulwe abiryo e lwete ma korachwich. Kendo ligangla mabith ma dhoge ariyo ne wuok e dhoge. Pat wang'e ne nenore ka wang' chieng' ma ng'angni gi teko duto.
Weweya, iwinjo teko ma Mesia dhi bedogo kobiro gi kaka olich. Wang'e chalo mana wang' chieng'. O en ng'ama riech, en ng'ama ni kod teko. Mane gima ne Johana wacho niya, ni wana wang'eyo ni wana chal kode. Mae duong' moganda Nyasaye biro bedo. Ok gibi bedo ji ajia. Nikech gibiro bedo noselokgi jok makoro ok tow. Nowach ni gik ma sani gi gin gik matow. Ringruok ma wan go gi en ringruok matow. Chiemo mwachamo gin gik moko matow. Gik ma watiyogo onge gima permanent e piny ma sani ma wantiere ni. Nyaka udi mosegere ne permanent pod gore piny manigi ji mang'eny. Nyiso ni ok gin permanent. Gimoro amora onge ma permanent wang' piny ka sani. Po, duong' mabiro en duong' malich. Duong mipimo gi duong mar Kristo kake nenene momiyo Johana cha ne wacho niya ni to wabiro chalo kode nikech wananene wang' kod wang' mane gima biro timore. Koro sama Kristo biro nyathi Nyasaye odhi bedo kod teko. Teko no dhi kelo duong ne oganda mobiro go. Ndiko wacho ke somo jo Korintho mokuongo 15. Jo Korintho mokuongo 15 verse 24. Ndiko wuoyo mondo wang'e gima biro mar Kristo mokuongo dhi timo kata kaka odhi chalo. No winjo ka topic wa ni dwaruru mondo loch Nyasaye okuong obedie eka gik moko duto nomiu. Koro kisomo jo Korintho mokuongo 15 kichake verse 22 to ndiko wacho niya.
Ndiko wacho.
Amen.
Kaka ji duto tho.
Amen.
Kuom Adam.
Mm.
E kaka ji duto nodog mangima kuom Kristo.
Mm.
To gini bi
ka ng'ato
ni kare owuon.
Mm.
Tiende ni Kristo ema okuongo chier kaka gir singo.
Amen.
Eka chieng' ma Kristo oduogo to joge no chier.
Mae gima loch Nyasaye oting'o mana kaka nwasomo ni Kristo ema nonyuol mokuongo. En ema nokungu chier kaka gir singo mane nyiso ni oganda manoyie kuome bende buro chier. Mane gima muma wacho. Koro wacho ni chieng' ma Kristo biro to wan bende waburo chier. Joge buro chier, ng'ato ka ng'ato buro chier kare owuon. Kata nobed mana ni ng'ato ni ei nam to yie kuom Mesia, ubiro chier ei nam kono. Kata noiki e liel kanye to nyaka ibi chier nikech chier e geno mar jo Kristo. Kata in mana kanye, kata ng'o manotimore ni, chuno ni ng'ato ka ng'ato nyaka bi chier kare owuon. Ndiko dhi mbele ka wacho niya. 24.
Bang' mano, chieng' giko nochopi.
Amen.
Ma Kristo nochiwi e loch ni Nyasaye wuoro.
Amen.
Kosetieko loch duto gi teko duto kod nyalo duto.
Amen.
Ni mar Kristo nyaka bed gi loch.
Eh.
Nyaka chop Nyasaye ket wasike duto e bwo tiende.
Wege kanyo mondi matin. Ndiko wacho niya. Ni nitiere kinde ma Kristo biro kawo kingdom kata loch mar pinyni mana wadwaro mondo obedie cha. Komiyo Nyasaye wuoro. To ndiko wacho ni kapok ochiwo Kristo nyaka bed gi loch. Machop oket wasike duto e bwo tiende. Winji. Ndiko puonjowa ni pinyni nyaka Kristo bi bede kod loch. Mondo rite. Mondo ket wasigu te ma gin against dhano. Soma somi dhi mbele mondi tieki, mondi ler kar wasigu no. Ndiko wacho ne ha?
To jasigu manotiek mogi,
mm.
En tho.
Mm.
Ni mar muma wacho ni ha. Nyasaye noketo gik moko duto e bwo tiende. To ka muma wacho ni gik moko duto, to nyaka unge ni mano ok oting'o koda.
Nyasaye bende. Kuro wawage kaja. Yeah. Kiwinjo kaka ndiko uweyo, to muma wacho ni jasigu midhi tiek mogik, en tho. Ni winjo kana owacho ni kinyalo go kura sani mondo ji owach gik ma gidwa mondo golnegi oko e wang' piny ka. Ji mang'eny biro wacho ni golnegi tho. Ndiko wacho ni tho en jasik dhano ma Kristo dhi tieko kapok omiyo Nyasaye loch mondo Nyasaye orit piny. Kristo dhi loso piny. Wasigu mamoko midhi tieki gin gik maricho mok idwargo. Achiel kuomgi en kech. Kech en gima idhi tiek e piny nikech en jasik dhano. En gima dhano ok morgo. Nwapuonjore ka ne winjo puonjruok moro mokalo chien. Nwasomo mumbe moko mwayudo kaka Nyasaye dhi restore kwe mar piny mondo mi dhano oyud ni ginyalo puro to chiemo chiek e saa mowinjore. Nwasomo mwayudo nyaka ni kuonde motwo pi ne dhi wuoke ma piny bed maber maonge kumoro ni jok moko ne e desert kumotwo to jok moko ne tum kuma koyo nego gi ahinya. Nyasaye osingi buk mar nini mokwa dhi somo, buk mar Zakaria 14 mokwa dhi somo. Ni obro regulate temperature mar piny, makata koyo ok nobedie, liet mang'eny be ok nobedie, to temperature dhi bedo maber, manyalo romo ji te, mane gimosingi, kuonde motwo pi bro wuoke, kuonde manam nitie ibigol nam oko, mondo ket gimowinjore, nikech magi gik mamiyo temperature mar piny lokore, ndiko ndeko gigi. Wapuonjore gigi mondo wang'e kaka Nyasaye ochano mondo los piny obedi ka itieko gik ma jasik dhano, tiende ni gik ma ok mi dhano bedo kod mor, gik machwanyo dhano, gima chwanyo dhano mitieko mogik en tho. Ka Yesu oseloso piny motieko kamano, to odhi kawo loch to miyo Nyasaye wuoro. Period modhi teleni kisomo Fweny 20:4 wacho niya, mondo wang'e. Ingene ka bende ji wacho weche mang'eny ne Kristo dhi locho e polo. Koro kipenje ni to Kristo dhi locho e polo, mano to loch Nyasaye obiro nade? Nikech kikwalamo kacha to walamo mana ne awuono ma e polo nyingi mondo miluor. Loch ni mondo bi kendo dwaro mari mondo timre e piny. Tiende ka loch Nyasaye osebedo e piny ni tap, to dwaro mari biro chako timore e piny one by one. Sani dwaro mari Nyasaye ok timre e piny. Kendo sani ema dhano time gik maricho, kata gik maricho timore. Kiwinjo kit thoge mantie, ok de wach ni ma dwaro mar Nyasaye. Ok de wache. Mako gin dwaro mok mag Nyasaye to gin dwaro mag Satan. Nikech Satan e wuon richo, kendo en nodwaro mana gik maricho ma mondo obed. Mano miyo thoge nitie, mano miyo miriambo nitie, mano miyo dhano kwalo, mano miyo terruok nitie. Gik maricho ema timore e piny. To ndiko wacho ni ka loch Nyasaye obiro, ni loch ni mondo bi kendo dwaro mari mondo timre piny kaka timore polo. Sani dwaro mari Nyasaye timore mae polo kende. To ka loch ni obiro ni tap, to dwaro no chako timore piny. Fweny 20:4 wacho niya.
Bang' mano,
amen,
ne aneno kombe mag duong'.
20:4 soma.
Bang' mano, ne aneno kombe mag duong'.
Kamano.
Kendo joma ne obet e kombego ne omi teko mar ng'ado bura.
Amen.
Bende ne aneno chuny joma oseng'ad wiyegi nikech ne gihulo wach man kuom Yesu.
Amen.
Kendo nikech ne gilando wach Nyasaye.
Mm.
Gin ne ok gilamo ondiek
kata
gima ket kode.
Amen.
Bende ne ok oketnegi alama mar ondiek e lela wengegi.
Amen.
Kata e lwetegi.
Amen.
Ne gidoko mangima ni gilocho gi Kristo kuom higa 1,000.
Ero kamano. Iwinjo ko ganda mane ok olamo ndiek. Chieng' moro abiro puonjo wach paro ndiek neka. Abiro loso thuolo mare mondo piny ong'e ondiek. Yes. To jok mane ok olamo ndiek, kata kido mare, kendo mane ok oket alama mare lela wang'e, jogo nobedo mangima mi gilocho gi Kristo kuom higa 1,000. Mane gima muma wacho. Jogo nobedo mangima mi gilocho gi Kristo kuom higa 1,000. Kare Nyasaye oiko ne Kristo mondo lochne. Mani winjo kosome jo Korintho ni nyaka obed gi loch kuom kinde matin. Kuka oloso piny te mutik tho, kokimiyo Nyasaye wuon loch, omiye thuolo mar higa 1,000. Jok moko wacho ni onyalo dhi loch e polo. Odwa somna 3:3 mana kumisomono. 20:3 mondo awinja ni gima muma wacho, mondo ibi winja ne ka Kristo dhi e polo adier. 3:3 wacho niya, Fweny 20.
Ne obole e bur matut
bang' kosemak thuol malich
maonge gikone.
To ne obole e bur matut maonge gikone
mi oloro dho bur
kendo
otweyo mondo kik ochak owuond ogendini nyaka higa 1,000 go rum.
Akia ni buwinjo gima muma wacho. Muma wacho niya, ineno malaika moro manigara ayaw mar bur matut maongi kod gikone. To yaw bur cha. Sami neno wawene, satana niye peny. Oke ni iburno. Bur cha, malaika cha madhe yaw. Tinyume satan, ticha kiloro. Gimomi ilore. Muma wacho ni, mondo kiko chako uundo ngendini kendo. Tiende ni satan sane niye peny uundo ngendini. Tok nyasaye ok dwar ni kinde maloch Kristo chakore satan mondo wuondo gendini kori gole kuom gendini oko ok ni jok moko puonjo ni ji wuok e piny koro satan dong mana ka nyono choke jok motho ingeni nitiere puonj machalo mag satan ka kiwinjo gi puonje no to ndiko wacho ni satan ibi gol oko koseyaw dho bur matut nyume ti loro mondo kiko chako wuondo gendini kendo tiende ni gendini nitie satan e mogol kuom gi mondo kik wuondgi mondo nyasaye o chenro mari chopi ka Kristo locho kuom higni 1,000. Koro higa 1,000, Christ ema bede wuon loch. Mesia nyaka lochi kuom higa 1,000. Mane gima ndiki. Kisomo Zakaria 10:4, verse 9. Mondi penjri nyathi Nyasaye. Nito kare, kandiko wacho ni wadwaro loch Nyasaye mondo bedie. Kare wadwaro gima ber mondo bedie piny. Ok gik matao masane, mana mwenye nawacho ni kik chunyu chandre, ni gik minyachamo, kara ni angne madhango, kara ni buorwaka ngo, ni kech mago to werigo, dwar mana mondo loch Nyasaye mundu bedie. Dwar mondo loch Nyasaye mundu bedie. To ni kech katao kedwaro, to loch Nyasaye nyaka di bedi. Zakaria 10:4 weso chiko wacho ni chakri chingno. Loch Nyasaye nyaka bedi, katedagi, katiye, ondeki ni engi manyaka temre penyi. Paka ngweno chiko wacho niya?
Paka ngweno chiko?
Chakre
chingno?
Chakre chingno?
Ruoth Nyasaye nobed ruoth pengema.
Yawa.
Kendo ji duto nolame kaka Nyasachgi. Ni ging'eye gi nyinge achiel mar ruoth Nyasaye.
Ne chakre chingno? Chakre chingno? Ruoth Nyasaye nobed ruoth pengema. Kendo ogendini mae piny nolame kaka Nyasachgi ming'eye gi nying achiel kaka Ruoth Nyasaye. Ang'o matemo wache Zakaria ka? Nitiere weche mang'eny ma kwachako somo to samoro dho ji nyalo moko. To Nyasaye ochano mondo duog odagi e piny. Mano wach madwa ni mondo anyisie. Bang' ka Yesu osetelo ne piny, moserito piny maber, Nyasaye ochano mondo mi oduog odagi e piny. Somna mana Zakaria no aboro verse 3. Ilela kidok chien mana matin ni tap tap. Soma aboro verse 3. Iwinji kaka Nyasaye wacho. Aboro verse 3. Zakaria.
Koro,
An
Ruoth Nyasaye.
Ruoth Nyasaye wacho ni.
Awacho ni.
Amen.
Aseduogo Sayun.
Nyasaye oseduogo Sayun.
Kendo abiro dak Jerusalem.
Ubiro dak Jerusalem.
Jerusalem ibiro luong ni dala mar adiera.
Jerusalem ibiro luong dala mar adiera.
Nitie dala mar
adiera. Dala mar adiera nitie. Amen.
Kendo God Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto noluong ni got maler.
Nyasaye owacho ni odhi duogo Sayun. Asomo muma nyathi Nyasaye. Nyasacho chano mundo duogo dage piny. Kendo mondo mi Jerusalem uluong ni dala madira nitie. Mani gima Nyasaye chano mundo duogo dage. Mani kaka Zakaria na wacho ni kuro chakri chieng no. Piny mangima nubede buo loch maruruth Nyasaye. Mano mi wacho ni the Lord shall be king over all the earth. Piny dhi bede buo loch kendo mar Nyasaye.
Kendo ji duto nolame.
Kendo ji duto nolame mang'eye gi nying achiel. Koro piny idhi telne kod Nyasaye. To sama piny otelne kod Nyasaye, to gik ma it pok nowinjo, kata ma wang' pok noneno, magi gik moganda dhi neno e piny. Winji, sama loch dhi timore, adong' gi mumbe moko adek ang'wen tatieko nyathi Nyasaye nikech sa. Sama loch dhi bedo, osechak pogo ji gik moko mondo ji owinji. Kisomo Ezekiel, nitiere jok momi telo. Niwinjo ka wasomo ni Nyasaye oikowa mondo jok moko kuom wabed ruodhi, moko kuom wabed jodolo. Kisomo Ezekiel 37, to ichak iwinjo ka Nyasaye ochano mondo gik moko timre. Ezekiel 37 verse 24. Nyasaye wuoyo kawacho niya 24 gi 25.
Jatichna Daudi ema nobed ruodhgi. Kamano giduto giniriwre e bwo ruoth achiel, mi gimak chikena. Ginidag e piny mane amiyo Jakobo jatichna, en e piny mane kweregi odakie. Ginidag kuno kaachiel gi nyithindgi kod nyikwagi nyaka chieng'.
Koro winjo ka nitiere dak mochan ma nyaka chieng'. Mano Nyasaye ni wuoyo goganda jo Israel. Nyasaye wacho ni loch mabiro mar Kristo, piny Israel alone, omi Daudi mondo bedie ruoth. En tich mok wanyal laro kode. In be ok inyal laro kode nyathi Nyasaye. Mano tich Daudi. Osesingne bedo ruodh Israel. En emodhi riwo Israel mangima kaka ruoth. Mano Daudi. Kendo ji biro dak ka Daudi ruoth ma nyaka chieng'. En ruoth ok bi gole. Ruodhi mag pinyni masani tiyo gi loko. Ruodhi mibi keti mondo ti e ndalo loch mar Mesia gin ruodhi mok loki. Gin ruodhi matiyo permanently. Gin ruodhi ma loje gi ok norum. Kendo gen loch mandiko singo ni gen loch maburo siko nyaka chieng'. Matha 19, chieng' moro be joote. Adwa nyisi tije mok walar. Achiel kuomi akone ni Daudi 12 mag Israel. Ng'at matelo ne gen Daudi kende. Mano loch mok walar kode. Mana kaka mar Yesu ma Mesia bok walar kode. Mare rito piny ngima. En ruodh piny ngima. En ok wabi laro kode. Mare Daudi bok walar kode. En odito Daudi ka. Ndiko wacho ni Matha 19. Wes 28. Ka chieng' moro be jopuonjre. Be chunygi chandore. Neto loch mwadwaro mondo bine. Wan mwabro yode ang'o. Imbe chunyi nyalo chandore kaka ni ndiko koni ni dwaro mondo loch Nyasaye obedi. Ok kisedware. To ber mane moting'o ni. Ndiko wacho ni ha.
Yesu nokono ginia.
Yesu nowacho ne ginia.
Adira wachunu. Awachunu un muse lowani. Chieng' chwech manyien. Ka wuod dhano obet e kom duong' ne. To un bende e kombe 12. Kung'ado bura ni dhoudi 12 mag Israel.
Koro jopuonjre Yesu 12 nosemi tich gi nyathi Nyasaye. Gin be omigi gibiro bedo e kombe mag loch. Ka gin judges e piny Israel. Mano tich mok dalar kata gi Mathayo. Kuom dhot momiye nikech en oseikni tichne. Ng'ato ka ng'ato nitiere gimodhi timo e loch. To gin gik malich. En tich ma komiyi. To ndiko wacho niya. Ng'ama nyalo mayi onge. Sani kata kokiti MCA. Titi atia e gadek. Mara ng'wen chunye sechako ridore. Nikech yiero biro. Tenya yere ng'ama chielo. Kanyo. To loch kubiro kwa chako tich nyathi Nyasaye. Chunywa ok de chandre. Nikech owachne teko wa mar rito piny. Ok norum. Ang nasom ni kanyo. To ndiko wacho niya. Kuom oganda Nyasaye. To ng'ato ka ng'ato. Nitiere tich momiye. Mana kaka mi jopuonjre Yesu. Bende tich moro. Somna Luka 19. Abo dwaro mondo wasome. 19 wes 12. Nitiere gima timore Luka kanyo. Manyaka wawinji. Kuom koro wane jok mane piny. Wanyalo puonjre bende kuom wachne. Nikech en wach majiwowa. Ndiko wacho niya.
Ne owacho niya. Ng'ato moro marahuma ne dwaro dhi e piny moro. Mabor mondo oyud teko mar duogo. Mar duogo. Obed ruoth e pinygi. Ne oluongo jotichne 10. Mi omiyo ng'ato ka ng'ato kuomgi siling 1,000.
Koro wawe kanyo mondo aler wach moro mondo dhi mbele. Ndiko wuoyo kuom ng'at moro. Ma gino wuoyo mana kuom Yesu. Owacho ni ng'ano ne dwa dhi mondo oyud teko. Mana kaka Yesu ne dwa dhi mondo oyud teko e polo. Mondo duogo rit piny. Koro ng'ano be ne dwa dhi mondo oyud teko. Mar duogo rito pinye. To we gik moko ne joge. Koro sum.
Omiyo gi siling 1,000. Kowacho ni gini. Lokuru hoala gi pesa gi nyaka chopa duogi. To jo thurgi ng'atno ne osin kore. Omiyo ne gioro jo ote kuma ne odhiyeno. Giwach ni
ok wadwar mondo jali obed ruodhwa.
Mane gima ji oro ne Yesu kata mana sane.
To kata kamano,
wewa mondi nyathi Nyasaye. Yesu nodhi mondo oyud teko kod duong' kod loch. Kisome buk mar Daniel, nowinjo wasome kapok wadhi mbele gi story no. Nowinjo wasome kapok wadhi mbele gi story no mondo dhano winji gimomiyo Yesu nodhi e polo mana kaka ochiwo stoch ng'atno manodhi mabor mondo mi oyud teko kod duong' kod loch mar rito piny. Kisomo buk mar Daniel, to ndiko wacho niya, Daniel 7, wadhi adhiya. Daniel 7, wesa 13, wacho niya,
kane aleko gotieno,
amen,
ne aneno gima chalo dhano kabiro ei boche polo.
Naneno wuod dhano kabiro e boche polo.
Ni otere ir ng'at
manyaka nene. Notere ir Nyasaye wuoro.
Eka ne oyudo teko gi duong'.
Nyasaye nomiye teko
kod loch mar rito piny.
Mar rito piny. Gima ne miyo Yesu kuchire to dhi e polo en mondo mi Nyasaye omiye teko kod loch mar rito piny. Koro mae gima Yesu koro goko sigana, kogogo story ni jal moro nodhi e piny mabor mondo oyud teko mar rito piny. To kanodhi kono, to jopinye kone ni wan ok wadwa ni mondo ibibed ruoth. Mane kaka ji kono Yesu sani, wan ok wadwa ni bika, ji madwa dhi polo to ok gidwa ni Yesu obi orit piny. To mae gima nochar, nikech chutho nyaka Nyasaye miye teko, chutho nyaka Yesu birit piny, idagi iyie. Ndiko wacho niya, kamano wasome Luka kocha mondo koro wawinji e Luka 19 dhinae wesa 10:5. Luka 19:15 kuma ne somo cha.
To kata kamano,
amen,
ne okete ruoth.
Nokete ruoth.
Kendo kane oduogo,
koduogo,
nogolo chik
hey,
mondo jotichne mane osemiyo pesa
hey,
kande obihire
mm,
mondo one ane ohala
magiseyudo. Winji nyathi Nyasaye, wachne lit. Gimomiyo nyaka wadwar mondo loch Nyasaye obedie ni nyaka binon ng'ato ka ng'ato idagi iye. Kata kamano, Yesu noketi ruoth gi thuon. Momo wacho ni ji to nok dwa mondo obed ruoth, nikech ikono ji ni Yesu dhi rito piny, ng'ama dwaro wach noonge. To kata kamano, nokete ruoth gi thuon. Kosekete kobiro mobede piny, todhi dwaro mondo ng'ato ka ng'ato bi kuome, ng'ato ka ng'ato mondo bi kuome, ng'ato ka ng'ato mondo bi nyim Yesu, ng'ato ka ng'ato mondo bi kaka nyitiyo. Kanyo be nyaka iwinjri maber, ang'o ma nyitimo gi thuolo manyo umino mane pinyo maba nyalo penji nyathi Nyasaye kadhi katieko. Nikech Yesu to nyaka iyud bedo ruoth, kendo nyaka oluong ng'ato ka ng'ato nyime mondo ng'e kaka nyo ji wuotho. Som ndiko.
Ng'at mokwongo,
amen,
nobiro mowacho ni niya, ruoth,
ruoth,
siling 1,000 mane imiya
yeah,
osenyuolo siling 10,000
ng'ano tiyo
ohala.
Amen.
Eka ruodhe nodwoke ni
mm,
ber ahinya, in jatich maber
mm,
koro kaka iserito gima tin ni maber, aketi mondo ibed ruoth mier 10.
Irito cities 10, dholuo meluonge ni mier mayom, kete mayot. Kisungu kone niya, wacho niya, now I put you in charge of 10 cities.
Yes.
Mane kaka Yesu buro wacho. Gima Yesu dwaro mondo oganda ne obi oyudi en puk mar bedo jotelo. Ng'at achiel winjo mana komini intel ne 10 cities. Mane gimondiko, onge gimachielo. Ndiko dhi mbele kawacho niya kendo.
Odhi mbele kawacho.
Amen.
Ng'at mar ariyo bende nobiro
hey,
mowacho niya, ruoth, siling 1,000 mane imiya osenyuolo siling 5,000
mm,
mamoko.
Mm.
Eka en bende nodwoke ni, bed ruoth mier 5.
E ng'ano bochako mi 5 cities, imiyi kaluwore gi kaka nitiyo nyathi Nyasaye. Mane kaka Yesu chiwo, nitiyo nang'o? Mane kakimiyi, kakitiyo. Som ndiko.
Eka ng'at mar adek
hey,
nobiro mowacho niya,
amen,
ruoth, pesa
ruoth
mane imiya eri
hey,
ne aboe gi nanga mi akane akana
hey,
nikech ne aluori ni mar in ng'at makos.
Ne ok atiyo. Mane gima ng'ano wacho. To Yesu wacho niya,
in ikao gima ne ok ikano.
Ikao gima ne ok ikano.
Kendo ikayo gima ne ok ichwoyo.
Hey.
To ruodhe nowacho ne niya,
hey,
In jatich marach. Abiro ng'ado ni bura gi weche ma isewacho
hey,
gi dhogi iwuon.
Hey.
Kara in
ne ing'eyo ni an ng'at makuch kendo ni akao gima ne ok akano bende ni akayo gima ne ok achuoyo to ka kamano to mar ang'o ne ok iketo pesa
no kikete kata mae bank
e bengi
mondo nyuol
mondo kane aduogo to akawe kod ohande eka ne owacho ni joma ne uchung kanyo mondo okao pesa
mae kata matin manyoya no
kuom ng'atno omi jal mane nigi siling 10,000 cha
ero kamano somna ndiko mogik e buk mar fweny 22 12 ndiko mogik wacho niya fweny 22 12 Yesu wuoyo ka wacho niya
12
amen 22 12 wacho niya
Yesu wacho niya winje
abiro
piyo
abiro piyo
kendo akelo pok ma an godo
kendo obiro mondo okelo pok ma en go
ami ng'ato ka ng'ato moromo gi tich ne
mondo mi ng'ato ng'ato kaluwore kaka osetiyo
an alfa gi omega
chakruok
tiende ni jal mokwongo kod mogik
koro Yesu wacho ni obiro piyo mondo mi ji pok ok ne wadhi e polo mondo wayud pok kanyo bende ber mondo uwinji mane puonj mana gombo mondo wawinji kawuono gimomiyo ber mondo wadwar loch Nyasaye mondo obedie nikech Yesu ochano gik mabeyo mondo wayude ka loch Nyasaye obede en ruodh kwe piny dibedo kod kwe Isaya wacho nwa ni ji ok nochak opuonjre lweny kendo gik machalo kamago ok nobedie ne ng'ama nyalo bedo kod penjo kata kod wach gi dakika matin mantiere namba mar studio en 0712 1415 55 kata 0725 46 85 inyalo goyo gi thuolo matin ma wan go mar dakika adek ni mondo wawinj ka in kod penjo minyalo penjo kuom wache ma wapuonjore ne to ber mondo wadwar loch Nyasaye mondo obedie eka gik moko duto nowenwa ka onge thuolo mar penjo to anyalo chiwo nambana nitiere jok moko mane nikod penjo mane gigombo mondo gipenji kendo mondo goye mbaka an thuolo kendo anyalo ng'iewo credit mondo wago mbaka kinde mang'eny e wach Nyasaye mondo wapuonjre kuom wechegi erokamano machiegni Hey, ber mabor gi redio. Wantie. Hey. Ero kamano chake tem monde goaga kendo. Chal ka gima ong'adore kigoyo to ajiwi mondo ibed mabor gi redio matin sami go simno eka wanyalo winjore maber. Namba mar studio kaka nawacho no 0712 1415 55 0712 1415 55 jawinjo ega goya to wanyalo duoko penjo kata wanyalo go mbaka kuom wechegi wapuonjore kuom loch Nyasaye modhi bedo godo e piny ka mondo mi oganda ne odag kod kwe piny en geno duto mar oganda malemo te en geno mar jo Kristo en wach malich ji duto te dwaro ngima to nikech sa aburo goyo nu erokamano jowinjo mane winjo puonjruogne kendo Nyasaye mondo ogwedhu kamoro amora ma untiere kapok watieko mane kelonu wachne ne an owadu Chelsea gwenge ae kanisa mar Nyasaye Continuing Church of God e dala mar God Kachola kanyo ma wantiere God Kachola ni e dho nam kichieko yo Meru Mwalo kocha wan thuolo mar puonjruok kendo kaka nasewacho namba mar sim mara en 0727 79 86 23 anwayo 0727 79 86 23 inyalo goyo sa asaya mopogore gi sani to mondo wayud thuolo wapuonjre kanyakla achiel wadong kanyakla achiel nikech genowa chutho to en ngima mochwere mondo mi wabedie ka kamano to wadwa jak inyalo wacho wach matin mondo mi ilem to watiek atieka
erokamano wadwa Charles ne jowinjo magwa kotenore kod redio mar milambo ne wan kaka kanisa mar Nyasaye osenyisu ni waa e God Kachola waloriwore gi kanyakla mar Continuing Church of God moloyo an naseulo nyinga an Jachieng' Lunga ae dala mar Othochira kuom ka to kata kamano amajiwo jawinjo mora mora mane winjo wa ilak sechegi ni yie mondo inone ndiko nikech pinyni osebiro mopogore, kaka ji paro osebiro mopogore. To kaka ji paro no, gima nyalo keto ji ler en mana wach Nyasaye. To muma ber ka ng'ato nyalo winjo. Moloyo chutho, yieu mondo uriwru kodwa kokalo e redio mar Milambo ka tich abich, kendo wakayo ni jowinjo ber mondo mi ugo simu, eka mondo gik ma uwinjo milando kinyi kod odhiambo, uyudie rieko, rieko ni e Biblos. Kao kamano, tago erokamano ne ng'ata ng'ata mane ni kodwa e thulo mar winjowa. Anyalo mana chwalo mos ne minoda Irina Kinyi kani dala mar Othochira kuom kanyo. Ageno ni owinja kod sani. Yie mondo ikonya mako wa Nyasaye mondo mi wariwre kod wa kod wachni e twech achiel mondo chimo wabed gi loch. Erokamano brother Charles. Walamo. Ng'uono mari ber Nyasaye manyalo gik moko duto, in e yawe mar Israel. In e Nyasach Ibrahim, Isaka kod Jacobo, itimo singruok gi nyithindi. Isedwaro mondo singruok ni Nyasaye obed mochwere. Emomiyo kata kawuono pod iluongo aluonga kichung' e dhoot. Iwacho ni chung' e dhoot kendo iduong'o mondo ng'ato ka ng'ato mondo yaw kowinjo duondi. To kata kamano Nyasachwa, kiduong'o to onge jalo mayaw. Akwayi kod sani Nyasachi. In misemiwa thuolo moro mi wabed kod wach matek modhiro ji ng'eyo ni mondo mi wawuoth godo. Yo mondo wach misemiwa Nyasaye, ka wagoyo tung' ni Nyasaye e wach mar radio, e wach ni kokalo radio mar Milambo ka, nikech tung' mar radio mar Milambo ochopo e pinje mopogore opogore. Wach ni kata oko konyo ng'ato Kenya to dhi konyo ng'at machielo e piny machielo, nikech ne en kod dwaro mar ng'eyo wach ni. Nyasachwa, wabiro ka mondo wago tung' mondo wach ni ochopi e konde duto te mag piny. Yo mondo wach mosepuonj ka okelie lokruok e ngima mar ng'ato. Moloyo, wasepidho to in minyalo miyo wach no dongi. Yie kuom chuoyo ka Nyasaye ma wachuoyo, to in mikel jahocho ma en roho mari Nyasaye mondo odag e dhood chuny ng'ato ka ng'ato, mondo kapod wan ka, kapod wanyalo yudo thuolo mar duogo ka, wayudie lokruok kuom wachni. Mondo ka chieng' moro lochni osekalo machiegni, ma ibiro godo Nyasaye, mondo mi wafweny ni kare nitiere jogo mane winjo kokalo kuom redio kendo giyudo lokruok mondo lochni obed kodgi. Kao kamano Nyasachwa, bed kodwa kwa sani. Bed gi studio mar radio ma Milambo. Kel dongruok e iye Nyasaye, med jogo matiyo e iye ka ndalo. Nyasachwa, iwinjo gi kon gi koni, to moloyo med chiwo negi rieko kachiel kod rieko mar lony mondo gibed jopuonj e yore mopogore opogore. Wachni iwacho ka, weche mamoko bende iwacho ka, piny yudo ite mana kokalo kuom radio ni. Yo mondo teko ni michiwo Nyasaye ochung' gi studio, ochung' gi nyal moro, ochung' gi wuoyi moro, ochung' gi joma tuo ma osiptende kawuono, ochung' gi jogo bende mowinjo malit Nyasaye ka gikowo jowetegi. Ochung' gi jalno manoriyo kech ka gik midhiambo Nyasaye, tirie badi mondo ng'ato ka ng'ato manoriyo kech oyud chiemo. Yie kuom sani Nyasaye, alamo kod sani, piny miyo wang'e, kendo ka oyuso kama Nyasaye, wadwari mondo ibed janeno e ngimawa, mondo kochako yawre kendo, wayud ka wan gi kinde mar dhi nyime gi ndalowa. Moloyo kuom sani Nyasaye, wabiro mondo wawali chon kapod waluongo kawuono ni kawuono. Alami kan kod geno ni yie Nyasaye makelo resruok, ikelo resruok kotenore gi ngimawa duto mana kuom yie e nying Ruoth Mesaya.
Amen.